maze huyu manzi atafai. Anapenda do, ana mapresha. Mala leo anataka 3600 phone, mala kesho skate sote, mala mama anataka do mwisho wa mwezi mama.
Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure. Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure.
Manikiwa, pedikiwa na vile nimesota kama ndawa ya akota. Manikiwa, pedikiwa na vile nimesota kama ndawa ya akota. Wende za saa kumi nilikuwa mtaani, nikatikishore nikadhani nimeota. Amestand ya ni top of the range, lazimu kuwekeja mjipate kwa ukuta. Weni wango ya chieno ama anyango, aka smile, nika smile pia. Akafanya moyangu ikaanza kumkaribia, nikamwambia vile mina mpenda. Nikapenda tuende kenchik tukule kuku. Sema ni mpeleke out on Friday. Tomorrow is Thursday, hair look shaggy. Anataka manikiwa pedikiwa.
Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure. Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure.
Scratch card, phone bill na vile nimetota kama ndawa ya akota. Scratch card, phone bill na vile nimesota kama ndawa ya akota. Nikajipanga vile kesho itakuwa. Huku sina joe, huku sina gari na simu nimeomba. Bamba 50-50 nikabamba nikapigia producer, akanipa ganji. Mambo shuari ngiritano nikaweka kwa mfuko saloon. Nikalipa nikampigia simu, akasema ye hana credit. Nikabai credit mpaka ya mote, nikabai credit mpaka ya mote. Nikaweza kumsambazia, nikaweza kumsambazia.
Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure. Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure.
Friendi saa tisa ata simu wajapiga, kisha akatuma please call me thank you. Simu imechapa, kredi imechapa, ikanibidi mabeso wa sambaze. Akasema ni mpate uko zao, siku panda gari ili nisevio mbao. Ama prauluma ata kama sinadhao, kufika kanuliza kateru wa mbigari. Leo sina gari tabini tumie kamao, jani ile taxi kufika kwenye klabu. Jema na morale, jema na morale, akaita waiter mleteta kila. Zika kama in triplex akimeza, zika kama in triplex akimeza, zika kama in triplex. Kukaa kidogo sha dance na mawaita. Nataka dem bila VAT, 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 nataka dem bila VAT.
Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure. Anataka this, anataka that, anataka this, anataka that. Huyu manzi ana pressure, pressure. Huyu manzi ana pressure, pressure.
Cheers. Katenda ni a pop le baby. Tunataka madem bila VAT.